aibu. Kuwa maisha ni mwangu tu, unamaanisha vingi ujui tu. Na something that you don't know, bada kwa nawe mekwa ratu. I feel it crazy, navoni jari na ila za upatu. What you can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. What you can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. Nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani inawezekana. Mimi nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani inawezekana. My baby my ginger, wazi umeumbwa kwa ajili yangu mimi. I never felt any danger since I met you, mwangu maishani. My baby how fussy, manager mpaka kwa utosi. Chochote kwako yes, anything you want itatapambana. What you can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. What you can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. Nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani inawezekana. Mimi nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani.